BBC once again.
Akili kumkichwa sasa. Spana za onju. Na ninja once again. Mbadu wa kumina moja uroma. Noma. Unju. Atuendi hivo siste. Iyo fake figure ume spend 50 millioni za kishenzi hizo business. Change your vision, understand when I speak sense. Kutwa hotelini una kwenu una kwako. Amzionei uruma kutenu. Naosha vipi mbunye na hizo kucha ndefu. Gono lake aliponi paka taposhuka Yesu. Usiende pupa peku utakufa mwana kwetu utatupwa. Bila wakukupa hata thank you na wanyapia. Alafu na zuga na wadeku kisi na wakadia vunga. Assalamu alaikum. Zituka toka kwa hiyo daydream. Kuoto utatoboa ukidanga India na Beijing. Urudi bongo jite boss late kumbe ni slay queen. Napenda wasafi lihali ya mwezi stay clean. Madada poa in the line of duty. Hawajui kuwa beauty and defined by the booty. Squeezy tako kubwa ni zaidi ya degree. Generation Z hawa usiki na 3G. Mtamudu majukumu kwa hizo fedha wa staff. Ashura na mantumu wanacheza kwa rafu. Hawajui hali ngumu na chakupewa kina nyongeza. Wanaitaka pesa madafu. Ukifua unachekwa na watu unabezwa. Hata kundi unaekwa na wafu. Unatapikwa kauli mezwa na chatu. Uwanja unavisiki na ukucheza na viatu.
Low key no fit no stress. Use your brain life's game of chess. Don't bring no same moments. Akili kumkichwa maoji bate homeless. Low key no fit no stress. Use your brain life's game of chess. Don't bring no same moments. Akili kumkichwa maoji bate homeless.
Mama yangu wangeendekeza njaa kama nyinyi. Sidhani kama geni za star kama mimi. Mnapenda sana rap na tamaa kama fisi. Uroa mifupa na nyama mbili. Mishangazi ya wajiti manyambizi. Watoto wa 2000 na wawaishi manyambizi. Awaogopi lana wanadai na penya. Na wamama wana fry venye pipe inatema. Nipe nikupo shaona type hii ya wema. Elewa sasa mana misi torudia tena. Vijana wanangangana kurudi walipotoka. Tena nyama kwa nyama kwa hundi walizochota. Mafundi walizodoka kwa kuzidisha mbwembwe. Walitoboka na kujisaulisha kuna mbwengwe. Kwa hii dunia tujaja kujenga tu. Najua unaniibia ila na kupenda bu. Una date naye na najua we ni first year. Una chakumpa na danga na create fear. Anatoka na mibaba na unaitwa bae pia. Baby, play your part son, stay clear. Awana uruma wa viumbe. Utafanyiwa ujuma siku shauri hata ujiunge. Utaachwa umenuna. Una chakutafuna umebuma. Boro ngeji chunga usiyumbe. Waliumbwa waje kutusaidia. Leo wanatupunja hata kutupaisia. Wanabishana na asili wanajifanya na akili. Hawawezi kuwa nawe bila kukudaimia. Yani freedom.
Low key no fame no stress. Use your brain life's game of chess. Don't bring no same moments. Akili kumkichwa maoji bate homeless. Low key no fame no stress. Use your brain life's game of chess. Don't bring no same moments. Akili kumkichwa maoji bate homeless. Akili kumkichwa maoji bate homeless.